Ratchman for sure. Don Kingston. BST.
Platinum Records Entertainment Production. Another PST production.
Exclusive.
Nagwatia ni mwamuna wako ni chitile chifundio. Ona wana waza sala babutika. Bango launda launda chabe muminzi. Uzalengesa chabe bagare na machaki. Njiva mene sinifuna. Ayo mabozo liye ukokeleza. Zako kuletela chabe matedia. Njiva mene sinifuna. Mami tatibwelela kisungile banja pamozi. Notibana wakambo itana vena ngwati mami. Nifuna chabe iwo chisungile banja pamozi. Notibakazi launda launda chabe. Defo habana wakawa machaki. Yano nishina umame po
wama.
Sungana, mama.